చెప్పండి. జేనై జుయ్ టరో టెట్ మూసా సరే అల్ చెనీడ్ ఓ.
Assalamu alaikum bandiraɓe heeɗiɓe, amin calmi noon e innde Allah joom jamoo jiɗɗo yimɓe fof nana kadi njaɓa laawol peewal ngol lelningol mbele ina mbaawa dañjude e makko jam celluɗo haa abada. Amin mbeltii no feewi e ko min mbaawi artude hannde jokkande on yewtere mon laawol peewal. Hannde noon en jokkat e taro men kabaaru annabaaɓe oo, hono kabaaru moƴƴo kollitoowo no bakkudinooɓe ɓe mbaawirta wonde feewɓe e yeeso Allah. Haa jooni mbaɗaten taro men koye tawreeta, hono deftere nde Allah loowno e hakkille annabi Muusa nde. En njiina e wonde tawreeta Muusa oo ina heewi nafoore wonande kala jiɗɗo anndude goonga oo, sabu ko oon tawreeta woni ngoroondi ndi Allah waɗi mbele mbaawen ƴeewtindaade kala ko nanɗen tawi ko goonga walla wonaa goonga. En njiina e fuɗɗoode tawreeta no taani men Aadama woofirnoo Allah. Bakkaat Aadama oo layiino e iwdi mum kala haa wayno nyawu ndaaɓoowu ni addude sunaare e maayde e kuugal haa abada no Allah wiirunoo ɗum ni. Kono eɗen jetta Allah sabu binndi ɗi mbi'i, ɗo bakkaat heewi fof ko ɗoon moƴƴere Allah ɓuri heewde. E nder ɗum en njiina e wonde nyande Aadama e Hawa mbakkudini nde Allah e moƴƴere mum habriino maanel e aduna hee danndoowo ngam danndude bani Aadama en e halkaare nde bakkaat addi nde. E nder yewtere men ɓennunde en njiina no Allah noddirnoo Ibrahima fodi waɗde e mum leñol kesol ɗo annabaaɓe ɓe e danndoowo oo njogori yaltude. E nder ɗum Ibrahima dañi Isaaka, Isaaka dañi Yaakuuba, Yaakuuba dañi ɓiɓɓe worɓe sappo e ɗiɗo. Allah wayli innde Yaakuuba watti ɗum Israa'iila. Jooni noon njokken e taro men haa njiyen no Allah huutorino iwdi Ibrahima hono Israa'iila waɗi ɗumen yeru ngam hollirde bani Aadama en sifaa Allah wondude laawol ɗo bakkudinooɓe ɓe poti rewde mbele ina ndaɗa nyaawoore Allah feewnde nde male. En njiina e tawreeta no Allah woppirnoo Israa'iila en ngonoye maccuɓe leydi Misra no Allah wiirunoo ɗum Ibrahima gila ko ɓooyi ni. Nde sahaa mo Allah wiinoo oo yonti o neli e Israa'iila en Muusa mbo ngannduɗaa koye maɓɓe jeyaa mawni e nder galle Firawna laamɗo Misra bonɗo oo. E nder ɗum Allah neli Muusa to Firawna wi'i ɗum, joomiraaɗo Allah Israa'iila wi'i, woppu leñolam yaha jeereende mbele ina waɗanoyami kew. Kono Firawna sali woni e jalde wi'i, mi anndaa joomiraaɗo, mi woppataa Israa'iila en njaha. E nder ɗum Allah holli Firawna Misirnaaɓe fof ko kañum woni joomiraaɗo, weddii e dow Misirnaaɓe fof musibbaaji jeenayi. Kono noon kaawisaaji ɗi Allah waɗi ɗi e yeeso Firawna ɗi mbaɗaani ɗum tuubde haa jaɓi haala Muusa. E nder ɗum Allah wi'i Muusa, mami addu musiibu cakkitiiɗo e dow Firawna e dow leydi Misra, so ɗum ɓennii ma o woppu on njahon. Hono noon en njiina no Allah wardunoo afɓe Misranaaɓe fof. Kono Allah danndiino afɓe Israa'iila sabaabu nde ƴiiƴam dammuwol ɗam ɓe mbaɗnoo e dame galleeji maɓɓe, sabu ko Allah e hoore mum wiinoo, ƴiiƴam ɗam ma won maantoode e dow galleeji ɗi ngonɗon ɗi, ma mi yiɗaam ƴiiƴam mi rewa e dow mon. On keɓataa hay nyawu ngootu so mi fayii e halkude Misranaaɓe. Ko sabaabu nde ɗaam ƴiiƴam Allah diwri galleeji Israa'iila en woppi afɓe mumen nguuri. Kono noon Allah halkii afɓe Misranaaɓe fof ɓe ngannduɗaa mbaɗaano ƴiiƴam e dame galleeji mumen. Ko noon Allah danndiri Israa'iila en e macungaagu. Te en njiina e wonde nafoore wonde e nguun nyalngu wappitii heewde faayiida e danndoore Israa'iila en e juuɗe Firawna. Ko ɗum ɗo Allah yiɗi yimɓe ɓe fof ngannda. Daarol ƴiiƴam dammuhol ɗam Israa'iila en mbaɗnoo e dame galleeji mumen ngam hisnude afɓe mumen ɗam wonnoo ko annama laawol danndoore ngol Allah lelni ngam danndude bakkudinooɓe ɓe e fitina Allah haa abada e ittude ɗumen e kalfaandi laamɗo ɓurɗo Firawna bonde maanam seytaane. Haala Allah holli en e wonde bani Aadama en fof mbay kono maccuɓe ni. Ina waawi wooda biiɗo, aha minen dey ko men maccuɓe Allah. Kono ɗum yerondiraani e ko joomiraaɗo Yeesu haali nde wi'i, e gonga mbeɗe wi'o on, kala bakkudinowo ko maccuɗo bakkat. Tawde noon, bani Adamen ko maccuɓe bakkat, ko ɗum waɗi ko ɓe maccuɓe seytaane, sabu ko seytaane woni kalifa bakkat. E gonga, kala gonɗo e kalifaande seytaane, ala feere dandude hoore mum. Mbele maccuɗi ina waawi ittude hoore mum e maccungaaku, mbele omo waawi sottude hoore makko. Ɗum ina waawi wonde so tawii kalifu o ko moƴƴo, kono waawataa wonde hakkunde neɗɗo e seytaane. Hono no Firawuna ni, seytaane ne woppataa maccuɓe mum njaha. Kooni ko enen bani Adama en tampi. Holi to baawɗo en dandude e kalifaande seyɗaane o woni? Jettooɗe ngoodinii Allah. O neldii en baawɗo rimɗinde en. Ko oon woni dandoowo peewɗo, jom baawɗe, telliɗo dow asmaan, mbo annabaaɓe fof ceettanii o. En janngiino e tawreeta no Allah fodirnoo nelde dandoowo ceniiɗo mbo mboomri fonnoo jibinde ngam munñude hoore seytaane. En janngiino e jabuuru no annabi Daawudu windirnoo, wi'i, oon dandoowo mbo Allah innir ɓiyum, maa juuɗe mum e koyɗe mum fof njule, waree nder mette muusɗe. En janngiino e linjiil ko heewi ko faati e oon dandoowo kaawniiɗo. Oon ko Yeesu Almasiihu ɓii neɗɗo mbo ngannduɗaa wuuri nguurndam timmuɗam maayi e dow feŋirde hee, caggal ɗum wuurti. Ko noon Yeesu timminiri ko annabaaɓe ɓe mbindunoo gila ko ɓooyi ko faati e dandoowo bakkudinooɓe oo. Haala Allah wi'i ko Yeesu Almasiihu woni jawgel Allah, dufnoongel ƴiiƴam mum no jawgel layyanoongel ñannde kew dandoore ngel ngam dandude en e fitina Allah. Hakke duuɓi 1500 caggal nde Allah dandiri Israa'iila en ƴiiƴam jawgel, en njiino no Allah woppirnoo yimɓe peŋi Yeesu peewɗo oo e dow feŋirde hee. Te ngannde kadi koye ñannde kew Yahuudu en dandoore ɓe peŋnoombo. Ko noon Yeesu Almasiihu timminiri annama jawgel kew dandoore ngel. Ko waasde anndude waɗi yimɓe feŋdembo oon ñannde, kono Allah fewjiino ɗum gila aduna diidaaka, sabu ko Yeesu woni sarak timmuɗo, cakkitiiɗo mbo Allah suɓinoo oo. Ko ƴiiƴam Almasiihu woni njoɓdi ndewndi laawol ndi Allah naamnii ngam ittude bani Aadama en e kalifaande bakkat. Ko ɗum binndi ɗii kaali nde mbi'i, Almasiihu, layya men kew dandoore oo hirsaama. Ko oon Allah fodani wonde sadak ngam yaafuye bakkatuuji yimɓe e wonande gonɗinɓe ƴiiƴam makko ɓee. Ngati nde en ngalaano taw sembe nde, ko ndeen Almasiihu oo maa en luutindinooɓe Allah ɓee nde lajal ngal yonti. Hay yiide jaɓoowo maayande peewɗo weeɓaani, ina gasa noon taw won cuusɗo maayande moƴƴo. Allah noon kañum tabitinii yiddinde joganii en nde e dow ko Almasiihu oo maayani en giloken bakkudinooɓe koo. Jooni noon ngummuɗen e daarol men kew dandoore ngol, payen e ko njannguɗen ko faati e sariya ceniiɗo mbo Allah halfinnoo Israa'iila en. En janngiino e tawreet no darje Allah feeñirnoo e Muusa e Israa'iila en e nder jeereende tellii e dow haayre Sinayi wondude e jeyngol e diiraali e maje. Ko noon Allah rokkiri Israa'iila jamirooje mum sappo ceniiɗe ɗee wondude e jamirooje goɗɗe keewɗe ɗe nginnirɗen sariya Muusa. Allah yamiriɓe wi'i, yiɗir joomiraaɗo Allah maa ɓernde maa fof, fittaandu maa fof e hakkille maa fof. A dañataa Allahji goɗɗi e yeesam, a waɗataa sanamuuji, a innataa innde joomiraaɗo Allah maa e meere. Siftor ñalawma fooftere oo, kormoɗaa ɗum. Yiɗir koddiiɗo maa no hoore maa ni, teddin yummaa e baam maa. A warataa hoore, a jinataa, a wujjataa, a seettataa ko fenaande, a hatojintaa e kaake janane. Ko noon jamirooje ɗe Allah rokkunoo Muusa ɗe mbi'i. Caggal ɗeen jamirooje ceniiɗe, Allah wi'i, so neɗɗo woofii wootere e jamirooje sariya ɗe, hay so rewii keddiiɗe ɗee fof yani. Kuddi woodanii kala mbo heddaaki e gollude ko windaa e deftere sariya koo fof. Aan keɗiiɗo hannde, mbele aɗa reeni ngool laawol ceniingol, biyngol aɗa foti timmude e miijooji maa e haala maa wondude golle maa gila ñannde njibinɗaa haa ñannde maayɗaa. Ñannde fof e kala saha, wonaa jamma wonaa ñalawma, yiɗiri Allah joome ɓernde maa fof, fittaandu maa fof, doole maa fof, te kadi yiɗir koddiiɗo maa no hoore maa ni. Mbele a timminii oon sariya ceniiɗo. Miin e maa fof eden gandi en timminani mo. Bindi di mbi, ala fuf pewd hay goto. So en bi en gala bakat, en punti ko emen, te gongo o ala emen. Yimbe fuf no putiri, hay goto hen meda timmindi, kala ko alla yidi, sabu, enen fuf, njibidina den ko e bakat. Ina wai wod namni du viyo, so tawi hay goto wawa timminde serye Musa o, holi ko wadi, alla ina roku dum bani adam en. Mbele alla yidi, ko yo yimbe fuf kalko, muk. Alla ko jom yurmende, te yida hay goto halko. Wadde non, holi ko wadi alla roku di bani adam en, jamiroji mum chenidi, de hay goto wawa timmindi. Holi na fore den jamiroji. Alla jabi mungal namnal. Ndivi, hay goto nangirta ke pewdo e yeso alla sababundi gwale sariyo o. Sariyo o, wawitan ko andindi yimbe bakat. Enji, alla rukiri bakko dino bebe, jamiroji mum, kombele hullu dudumen, wazdi mumen timmudi, e faru dudumen e yesu almasihu, ngam gadna dudumen, kudindi bakat adindi. Yimbe kala no potiri, ko jomirade yesu gote timmino, sariye chenido mbo alla rukuno Musa o. Enjine e wonde, yesu ina serti emen no fewi, sabu, o ala sifa amen bakat o. Ko yesu woni kongol, gonduno ngol e alla, gile e futdode, gummingol do asman, ngol mbomri jibinungol. Yesu ina jogino bandu no menni, kono, jogano ki sifa amen bondo o. Kudum wadi, ndewo arno e adunande, o wi, wata chike, adimi ko mumtudi sariye o, e jangde anna babe nde. Mi arani mumtu dede, ngarmi ko timmin dede. Mbele on nani ko yesu hali ko, ina teddi, ina weli. Yesu wi, adidume aduno, ko timmin de sariye chenido, mbo alla rukuno Musa o. Mbele on pa midum. Yesu almasihu, wadani en ko en bawa wadande koemen, enen bani adamen. O timmini sariye alla chenido o, chagaldum, o rufi jija mako edo fengirde he, o gadani en kudindi sariye o fauno endi, ngam dandudi en, e nyawore alla feonende. Yesu, handano e maide, sabu, medani bakudindi. Jomirade Yesu sakanima en hore mum, edo sagumum, ngam timminde fere dandore, nde alla fodi gilo kuboinde. Chagalnde o rufi jija mako, ngam yobande en bakutujimen, alla wurtinimu, nyande nyalawmo tatabijo o. Kedo de, ko bindi di kali, ko fati edum. Dindi, hay kugal gotal, ala na hankadi, hapundirbe yesu almasihu be. Ko sariyo o, ronki gayunu de sababunde lefre banduko, ko ni alla timminiridum. O neldu biyiku o, embadi bellimen bakku dinoji di, o waditum sadak, ngam mumtude bakku tuji. Ko non alla nyawiri bakkat ender ade. Te dum, ko mbele pewal ngal sariyo o yemirno ngal, ina timma emen. An kidido hande. Holi to pawda da mawuma. Mbele pawda dum, kwe kabaru alla mojo, patut e dando o pewdo, gadda nido mo halkare ma o. Sudum ala, mbele ha joni pawda yakare ma, kwe gwale hore ma. Dum non, woto yejit ko alla halinde vi. Dendangal yovitibe e dewal sariya, ko hudabe, ngati ine winda. Kuddi wodini, kalambo heddaki e golludi, ku winda e deftere sariye ko fuf. Almasihu o, sotini en kuddi ndi sariye o fauno endi. Nde fawa kuddi, ngam mende. Hono non, ko sariye o wonno to wawo en, fad e almasihu o. Mbele, eden nangire feyawbe, holarende. Bandirabe, amen jette on sabu kelo golmon. E yewtere men arore so alla jabi, ma en jofnu taromen, njiyen no yesu almasihu timminirno, ko annabaabe be kaburno e mum ko fof, udditani bani adam en, lawol jam e dandore ha abada. Yo moƴƴere alla wone mon, te miccodon no moƴƴi, e ko bindi cenidi di kaalinde mbi, hay kuugal gotal alana hankadi, habbundirbe yesu almasihu be.